Mishapotea kwenye mziki mibado ninasomeka na midundo mitamwa na wewe sekate kikati wanangu anasebele kambi nimisi kwa za nimeludi tena ha, ha, nimeludi tena steady hii na wakamata sipisha na mdundo omina nata male muzongo kwa omina ngata kwa steady hii na wakamata sipisha na mdundo omina nata male muzongo kwa omina ngata tekenye, midada mtekenye tekenye, na we baba mtekenye taking, and now my mom taking. I can't mom taking. I can't look I'm taking. I got bitches who them taking. No one them taking. Taking, taking. Now my mom taking. And now my mom taking. I can't mom taking. I can't look I'm taking. I got bitches who them taking. No one them taking. Tekenye, inama inuka unu Tekenye, unashizi kamtuna Tekenye, nakadada kamtuna Tekenye, pwa 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 Tekenye, unashanga shanga Tekenye, utaganda ganda Tekenye, nalusha masela zilushi madongo Na pigi zingoma sipigi kipondo Kaludi nyumbani satisa kasolo Wapiali kwenda kwenye vigodolo Cheza misele nyingi vichocholo Eka mateshe mejiteleka subui Yane likuwa nililewa sijui Cheza katu sicheze pinyoni Toka nduki na chupi shingoni Cheza na wanaume malaya Uwebu cheza na wanaume malaya Uwebu cheza na wanaume malaya Dada dada malaya We dada ujatulia malaya Uwebu cheza na wanaume malaya Hii hapa tena wauni haya Tamam tamam Ukisimama mtamam tamam Mwiki Tamam tamam Usipoteza mtamam tamam Mwiki Baba mtamam tamam Usipoteza mtamam tamam Mwiki Tamam tamam Ukisizi ya mtamam tamam Baba mtama mtama Ukivandala mtama 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 Uwauni mtama mtama Mweke yeah. Tekenye Midada mtekenye Tekenye Nawe baba mtekenye Tekenye Nawe mama mtekenye Akina mtekenye Akinuka mtekenye Ayatuche zote mtekenye Uwauni mtekenye Tekenye Taking, we baba I'm taking, and now we mama I'm taking. I can't even I'm taking, I can't even look I'm taking. I have to just what I'm taking. Who won't him taking? Weka baba wanangu ujizi Ia patena timtonge mtipesa Usingize kono wa sala na wakubali wana Kakaki kukubata baba ha. Salamu eti mimba wauni ote peponi baba Izi lipi na uli wewe Mtoto rongo umwe maleli ya baba Chengu chitipu Ia patena kaka mkubwa Mselebla za mwina ama faraji mwina ama wachomeshe baba Ia patena baba shizi We shizi na kukubali DJ Aden DJ Aden, DJ KP We na kukubali kabisa kutaga DJ Kiboli We Kiboli, nisalime kutaga mnyao kawani We Muzi, iapa tena baba Wauni Luka, iapa tena baba Tama mtama, we Shefaze Domi Kisizi ya mtama mtama,
Msinda Indaba
Tama mtama, iapa tena wadola Mtama mtama,
Buksitempo
Uni mtama mtama, we baba mtama mtama
Tende oni
Tama mtama,
we Sakai
Yuhizi mtama mtama Tama mtama,
Bandeko Pampa Kai
Majengo mtama mtama,
weka tweki baba
Tama mtama,
weka
Razi mtama
weka,
mtama,
weka Wauni.
Baba Tama mtama,
weka
Baba mtama mtama,
Merida we weka
Tama mtama,
yapatena baba
Ukisizia mtama mtama,
weka.